Sunshine, I'm a vibe vibe, na aki hi hi, anaku bye bye, na makistashai, manadi alpha, ma ako fine fine, ako na samcham, eka bairo kwa Pokemon gewino, mini poke sin guzisha gino, eka bairo kwa Pokemon gewino, mini poke sin guzisha gino.
Police don't stop the party, iwake night and day, kuna mashore kama chwane, wanasema wako on the way. Vile mepanda isishuke, lazima leo zilipuke na nana.
Ya kuchachisha na kila kitu tuache nje hadi mashida. Na nani hapa wa vikombe na hajashiba? Teka ugali na ni waribu jina. Take it slow baby, please take it slow. Napenda unavyojilegeza woni panga hope. Ai baby, stand at home. Tufanye 1 2 1 2 1 2 4.
Tumelewa chakari, najua unataka kulala kwangu leo. Tushatoka dunda baby, try usizime. Kama umelemewa balance na kitipa, mbono mpero na mekufia mwili. Kama njua gari yoni kame haya. Choche, sijuza mechoche, lafu lete lighter ni washe kikigode.
Choche, sijuza mechoche, lafu lete lighter ni washe kikigode.
Police don't stop the party, iwake night and day. Kuna mashore kama chwane, wanasema wako on the way. Vile mepanda isishuke, lazima leo zilipuke na nana.